റേഡിയോ സകല അമേരിക്കാതി. ariyon sagale america utata ka bega jumaatat galgala ke sa salama wolakka jil ka bega sa sadit meter bandi kuda sagal digdemi lamaf digdemi shenrat washington dc ra ka dabarsu saganta fan romo amma jil ka ba fagof dio da radio satellite nile sati internetin kanen saganta ken yordo fajirtan dagge fato taken jalla tamakkamoltan kamison kolole session barakuma lamaf kuda torba akalakob ethiopia timo fulbana digdemi sadi barakuma lamaf kudan kesu mesan kesan rani namodan diti
kanudu dubisontu jube horati matan odu namni las vegas kesatale la rawot halilla kabros በከብሩት ካሮል ፈታቱር ይጀምራ
ፕሬዝዳንት ትራምፕ ኡካሰ መጋላ ላስ ቬጋስ ከሰት ለሚወይ ዩናይትድ ስቴትስ ሄዱ ገላፈተረት ከነ ልቡና ማባራሩ ፎጂ ጎቱማ ወጀታን ትፉለ ፈቹዳና ሶፕሲሰን ፓርቲ ለሞርሚቶታ ኢትዮጵያ ለማሰማያዊ ፓርቲ ፓርቲን ተኩማ ጎቱማ ኢትዮጵያ ሂሪዳ ሞርሚ ባውዳፍ ካሮል ፈነ ቡልቺስ መጋላ ፍንፍነ ምርገኑ ኦርከ ጀቹዳን ይመታጅሩ ለሜኑ ገባሳለ ከኝ ዱከሳቲ ሞቱማ ኢትዮጵያ ሞቱማ ሱዳን ኪባፍ ሞርሚቶ ተረት ኡጉረ ደበላ ካዩን ፍርማታ ተውን ደንደው ጀዳ ከነም ወዱዳ ቦደት ዴብና ቆፒን ከኛ ከብራኒ ሞ ወልኢብዴና ኖ ዳንጋ ኦሮሚያፍ ሶማሌ ኢትዮጵያ ረጅሩ ወልቀበቴ እየና አረርጌ ባ ጭናክሰንራ ደጋማ ጅሩት ከፉለፈቱ መራፎ ገጡም ረሰገንታ ከኛ ትንወሊን ቱራጀን ደገፈቶ ተከኛ አሞዱፍ ጋራ ትጁበት ዴብና
ሴና አሜሪካ ከሰቲ ተኤከንን ቤክ ነሐሌላ ጀማ ላስቬጋስ ከሰቲ ቱራው ወቲንዱር ስቲፈን ፓዶክ ፌስቲቫል ሙዚቃ ላስቬጋስ ኢፍ ሺካጎ ከሰቲ ግጌፋ ማንረት ፉል ለፈቹፍ ሆቴል ክሬፈቴ ከቱሬተው አንጋውን ነጋ ኤክሰሳን ቤክሰሳኒሩ ሰባይ ማለን አንጋው ተነጋ ኤክሰሳን መቃዳውን ከገባሰነት ፓዶክ ኩታ ሆቴል ላ ሺካጎ በከ ፌስቲቫል ሙዚቃ ወጋ ወጋን ባቲ ሀገያ ከሰገገሰሙ ከኑመት ይበሄዱን ረትርማታን ራ ዳወቹ ደንደው ክሬፈቴ ቱሬ ፓዶክ ሆቴል ሰና ኢንሴኒን ሀፌ ጥምራቶር በንሰና ሺካጎ ከሰጅራጁፍ ኢሱን ሳገሩን በከምኔ ላስ ቬጋስ ከሰት ሆቴል በከ ፌስቲቫል ሙዚቃ ከብሮ ዳወቹ ደንደው አሌላ ሰና ቶርባንቶ ኮዱረሌ ቀበቴ ከቱሬተው ሆገናም ፖሊሲ ጆሴፍ ሎምባርዶ በክሰሰኒሩ አንጋውኒ አንጋዮና ሀሌላን ሶማሊፍ አከራወተሜ ቆራታ ጅራን ፕሬዝዳንት ዶናልድ ትራምፕ ከሬሰ ከነን ሚዳን ረገይ ነሞት ኢበጃታን ጀጀበሱ ፖሊሲ ፊ ከነን ዱርሰኒ ብርመተን ወሊን ወለርጉፍ ጀቻ ገመስት መለኒሩ ጊፍት ድሬ መላኒያ ትራምፕ ወሊን ተውዳን ትራምፕ ወጀቱ ተሯተተማ ኦጌሶ ተፈያ ከነን ፍጥን ሰድል በተደርበት ብርመተን ገለቴ ፈተኒሩ ገባሳ ዘላት ካሆክ ጃለኒ ዴስ
ፕሬዝዳንት ትራምፕ ፋቲ ወራሳኒ መላኒያን ኡንፋት ነሞተ በላ ካናዳ ሚደመን ቡፈተ ወልአን ሰፈያ ከሰት አርጋኒሩ አቺስ
some were very very badly wounded and they were badly wounded because they refused to leave they wanted to help others because they said
agitokko akamaati madani jiru sababansa iddo sanadi sani demu didan namota kanembro achiturani gargaru daf ወጀታ ቱራን ሰባባንሳስ ነሞንድ ባየን እዶ ሰነት ኩኩፈኒ ቱራን ካናፊስ ኢሳንገርጋራ ቱራን
ሲቪሎን አንገቶኮ እቱ ወራካን ኦልቹፍ ጫራቀኒ ዱአን አባ ወራ ሄዘር ሜልቶን ሶኒ ከጀደሙ ከነንከ ሳቶኮ
he just kind of wrapped his arms around me from behind and we started running and that's when i
dubakotin harkasa nattimare akkani dubani rukutamne narratti sature sana boda figujal qamne duban rukutame argine sana boda walduka lafatti kufne jette namota jal qaba birmachun iddo sana daqqaban walin ka walargan trump galata diesani jiru addunyan isin ilala dawata ture yero hatattaman debilatan wan sabaru daf yero era fudata ture garu wano jettan sirritti bektu wan taef sinin bonnerra lubbuna madu arra olchitani tujedani ru trump umman america gocha hammenya kanafi debi kenne galate fatani yero dukasni agug dukasni dosana ture sanattisi wan ifu tokittin dukana kana kesatti garumma onne ummata kenya kesa bayedu wada jedan nama fitinsa kana gaggeese maali fakka kana godde polisonni qorataa jiru jaalalleesa dubarti kan biyya Filippiins irraa deebites kibxata dheengaddaa kaase Yuunaayitid Isteetsi seenteetti isheenis qoratamaa jirti.
Pirezidaant Doonaald Tiraamp ministiriin dhimma alaa Yuunaayitid Isteets Reeks Tiilersan takka hojii gadhiisuuf fedha hin qaban jechuudhaan kan sabaa himaaleen muddama namoota kana lamaan gidduu jiru gabaasan oduu kijibaatiittiin jedhan. Tiraamp ergaa Tiwiitarii har'a ganama maxxansaniin dhaabbata oduu NBC qeequudhaan gabaasii NBC dhiyeesse kan Tiilersan jalqaba waggaa kana hojii gadhiisuu ga'anii turan jedhu balaaleffatan. Akka gabaasa sanatti muddamni baatilee hedduuf pirezidanticha waliin jiraachuusaaf itti aanaa pirezidaant Maayik Peens sababaa gaafatan qofaaf hojiirra turanii jedha. Gabaasii NBC itti dabaluudhaan Tiilersan aangawoota Pentaagon waliin baatii adoolessaa keessa erga mari'atanii booda Tiraamp nama sammuu hin qabnettiin jedhanii jedha. Roobii kaleessaa Tiilersan hojii gadhiisuuf jiru oduu jedhu haalaniiru nama sammuu hin qabne isa jedhu gaafatamanii Tiilersan kana hin jenne isa jedhu hin haalle garuu dhimmootii xixiqqoo irratti yeroo koo hin gubu jechuudhaan Tiraampiif imaammata isaanii alaa galateeffatan. Dubbiimtuun ministirii dhimma alaa Heezer Nauret Tiilersan pirezidaantichaan jecha akkasii hin jedhan jechuun haalaniiru. Humnoonni Iraaq magaalaa Hawiijaa harka ISIS jalaa baasuu isaanii muummichi ministeeraa biyyattii beeksisaniiru. Heeder Alabaadii injifannoo kana kalabsan hoogganaa Faransaay Imaanuel Maakroon waliin ta'uudhaan Paaris keessatti tuuta oduuf ibsa kennaniin yoo ta'u injifannoon kun Iraaq qofaaf utuu hin taane guutummaa addunyaafi jedhan. Loltoonni Iraaq kanneen mootummaa Yuunaayitid Isteetsiin deggaraman garee jajjabee warra shi'aa Iraaniin deggaramu waliin ta'uudhaan duula fulbaana 21 jalqabee Hawiijaa irratti geggeessan. Kan dhaggeeffataa jirtan raadiyoo sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti. Dhaabii guutummaa tokkummaa Itiyoophiyaaf Samaayawii paartiin fulbaana 28 bara 2010 akka lakkoofsa Itiyoophiyaatti hiriira nagaasaan geggeessuuf turan beekannaa dhabe. Qaama bulchiinsa magaalaa Finfinnee beekannaan dhorke jedhan irratti mannaa kabanan ta'ullee beeksisaniiru. Muummicha ministeeraaf aangawoonni mootummaa hangi tokko dhimma sana gidduu seenanii qajeelfama akka kennan xalayaa barreessan. Barattoota yuunivarsiitii Baardaar irratti tarkaanfii fudhatamellee balaaleffataniiru. Gabaasa mallaskaachuu ammaa namoota dhiyeessa.
Paartiileen lameen arratoota gaazexeessotaaf ibsa gamtaadhaan kennan irratti barreeffamni dubbisame waltajjii siyaasaa biyyattii agam akka siyaasaaf dhiphataa deeme ka dubbatu ture jedha gabaasaan keenya mallaskaachuu ammaa. Sirni paartiilee hedduus barreeffama waraqaarra dabree akka deemuu hin danda'in dubbata. Deemsa kana mormuudhaaf jecha magaalaa Finfinnee waltajjii masqalaa bakka jedhamutti hiriira mormii karaa nagaa geggeessuudhaaf qaamota dhimmisaa lallaturraa akka beekannaan kennamuuf xalayaadhaan kan gaafatan ta'us nama isaan dhaggeeffatu akka hin argatiin dubbata ibsi paartiilee lameen irraa dubbisame sun. Gochaan sun seera cabsuu akka ta'e ibsuudhaan mana murtii waliigalaatti himannaa dhiyeessuu isaaniis barreeffamni dubbisame sun beeksisee jira. Ittaanaa dura ta'an Samaayawii paartii obbo Geetaannee Baalchaa himannaan isaanii kun eenyutti akka xiyyeeffate akkana jechuun ibsan.
በአዲስ አበባ ከተማ ከንቲባ ጽህፈት ቤት የሰላማዊ ሰልፍና ተዛማጅ ጉዳይ አደባባይ ስብሰባዎች
ወጅረ ከንቲባ መጋላ ፍንፍኔት ገሬ ጥማ ህሪረ ነጋቲቭ በኩምሰ አከሱመሲ ሀየማላቱ ትጅራ ኦቦተስፋ ወጅረ ነመጀደመኒ ኖገነማ ዲምኩን ኢሳላለተ ኑቲስ ካንጋፈኑ ፊ ሂመኑ ህሪረ ነጋፊ ወልገይን ወልተጅራ ገሬ ኢላለቱኒ ሰባንሳ ካን በኩምሰ ኖወቴ ኢሰዋንቴፊ ሰነጎቹ ሳቲፊሲ ረጋሌ ቀበነቀምነ sana isiniifis laanne.
Rakkoo uumame jedhame irratti obbo Tasfaa Waajjiraa haasofsiisuudhaaf gara waajjira isaanii deemee akka ture ka dubbate gabaasaan keenya Mallaskaachoon barreessituu isaaniitti dhimma deemeef eega ibsate booda barreessituun sun telefoona bilbiluudhaan haasofsiiste achi boodatti deebi'uudhaan walgayiirra jiraachuu isaanii fi yeroo sanatti ibsa kennuu kan hin dandeenye ta'u natti himtee jirti jechuudhaan dubbata Mallaskaachoon achi boodas deddeebisee bilbilee walgayiirra akka jiran itti himamuusaa dubbatee jira. Samaayawii paartiif paartiin tokkummaa guutummaa Itiyoophiyaa ibsarra gamtaadhaan kennaniin biyyattii keessatti balbaloonni qabsoo karaa nagaa ka cufamaa jiran ta'uu fi yeroo kun cufamaa deemummoo jeeqamaaf fincilaaf akka balbala banu dubbatanii haalawwan waggoota lamaan dabran biyyattii keessatti mul'atan kanaaf ragaa ta'ullee ibsanii hubachiisan. Gama biraatiin paartiileen lameen ibsa barreeffamaan baasan sanarratti barattoota yuunivarsiitii Baahir Daar kadamee barnoota maandisummaa irratti tarkaanfiin mirga dhala namaa cabse raawwatamuusaa beeksisanii balaaleffatanii jiran. Akka ibsisuun jedhutti barattoonni sun naannolee biyyattii adda addaa irraa kanneen walitti dhufan Yotan, Mora University Chati ala bakkajiratan in kabani, sababak or mata in fudatinif, morad alat tigataman jechur anikan isambalade fatan.
Odungal galakan afkam, kanu.
Karagajirta Radio Sagale America, Saganta Afan Oromoti. Sudan kibbaa keessatti nageenya firuudhaaf uggura kaa'uun furmaata akka hin taane dubbata ministiriin dhimma alaa Itoophiyaa. Ejjennoon kun immoo kanuma ammaan dura mootummoonni biyyoota naannoo kagurmuu igaadiif miseensa ta'an ammaan dura dubbataa turan ta'ullee dubbii himaan ministirichaa ibsarra kennaniin beeksisanii jiran. Hoogganaan garee mormituu Riyaak Machaar akka marii araaraa sanatti hin hirmaanne igaad ammaan dura murteessuu isaallee ibsan. Gabaasaa Iskindir Firoo jaalannitu dhiyeessa.
Ministeera Haajaalaa Itoophiyaaf dubbii himaa akka ta'an obbo Mallas Alam ibsa gaazexeessotaaf har'a kennan keessatti dhimmootii kaasan keessaa tokko Itoophiyaan baatii darbe tokkoof gola nageegumsaa kan takkummaa mootummootaaf pireezidaantii taate turuusheeti. Yeroo Itoophiyaan pireezidaantii itti turte kan haalli jiru kan milkaa'eef murtiin adda addaa yerootti dabarsine turre jedhan. Miseensonni gola nageegumsaa 15 gola nageegumsaa gamtaa Afrikaa waliin Finfinnee keessatti marii gaggeessan yeroo Itoophiyaan pireezidaantii gola nageegumsaa turteetti ta'us dubbataniiru. Walga'iin kunis Afrikaa keessatti nagaan dhabamuu irratti kan fuulleffate ta'uun ni yaadatama. Rakkoo kana keessaa tokko haala dhabamuu nagaa kan Sudaan kibbaa keessaati. Oligaltee nageenyaa tolfame hojiirra oolchuuf yaaliin ta'u sadarkaa maaliirra akka jiru kagaafataman dubbiimaan ministirii dantaa alaa Itoophiyaa kun murtii baatilee hanga tokko dura hoogganoota naannoon darbe yaadachiisuun deebii kennaniiru.
Yaa ussaanee የሰላም ማስከበሩን በተሻለ ፍጥነት ለማካሄድ አገሮች መስራት አለባቸው የሰላም
ሙርቲን ሱን ኦጂነገይ ኤክሲሱ አለ ተተማ ደንዳሜን ወጀቹዳፍ ረቶጀቹ ቀቡ ጀደሜ የሮን ለፈካሜ ጅራ deemsa nagaa kana jubaa keessatti geggeessuu inni jedhu torbanneen aga tokko dura geggeeffamee jira.
Ejjennoo IGAD kan Itoophiyaan waltajjii tokkummaa mootummootaa irratti calaqqistee jirti jedhanii kunis ejjennaa simannaa argate ta'uu dubbatu. Uggurri akka irra kaa'amuu fi gaaffiin dhiyaataa jiru garuu Itoophiyaa biratti fudhatama hin qabu jedhu obbo Mallas.
የኢጋድ መሪዎች ያሳለፉት ውሳኔ አለ የኢጋድ ሚኒስትሮች ምክር ቤት አዲስ አበባ ምላይ
ተሰበሰቡ ሆገኖኒ ኢጋድ ሙርቲ እንደበርሰኒ ጅራ ማን መሪ ሚኒስትሮታ ከኒ ኢጋድ ፍንፍኔ ከሰቲሮ ወልጋን ተከሱመስሞ ጀልቀበ ጁባ ከሰቲሮ ወልጋን ሙርቲ ደበርሰን ቀቡ ያን ጉዳን ከወልገይ ከና ሱዳን ኪባ ከሰቲ ነጋቡ ሱዳፍ ያሊ ጀልቀበሜ ጀባቴ ሐለፎየን akkatti fufu gochuu kan danda'u ta'uu qaba ka jedhu.
Yeroo saganteeffametti hojii gaggeeffamuuf lafa kaa'ame kun hojjetamuu qabaa uggura ka jedhamu Sudaan kibbaafis ta'ee nageenya naannoof ka gargaaru miti jedhan haala jirus daran wal xaxaa taasisaa jedhu. Riyaak Machaar kan ilaaleen kallattiidhaan nagaa buusuu isa jedhu keessatti akka hin hirmaanne IGAD murteessee jiraa jedhan. Riyaak Machaar Finfinnee akka hin seenne dhorkamaniiru ka jedhu hoo jennaan kanarratti deebiin kennu jedhaniiru.
Amma yeroon galgala keessaa sa'a 2:44 as Washington DC tti immoo waaree booda sa'a 1:44 dhaggeeffattoota keenya qophii itti ce'uu keenya dura sirba kiilolee yookaan daagin mokonniin durii kanan sina feera ittiin bohara.
No, 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 no,
kiilolee yookaan daagimmo kunnin wallee isaaf guddaa galatoomsan dhaggeeffatoota keenya kun raadiyoo sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti. Godina Harargee ba'aa aanaa Cinaaqseen keessa jiraattonni keessumaa guyyoota sadan dabran kana keessa waraanni ittisa biyyaa Itoophiyaa mooraa keessaa ba'uudhaan manneen namaarra yaa'ee gariin reeba kaan karaarraa qaba. Magaalaa keessa deemuu hin dandeenye jechuudhaan himataa jiru. Kanarratti bulchiisa Harargee ba'aa irraallee deebii argannee jira. Dhaggeeffattoota keenya soraatu dubbise ka jiraattonni Cinaaqseen himatan hin jalqabne kunoo.
Rakkoo cimaatu jira jechuudha. Anaa Cinaaqseen makaraateen guyyaa sejii galgala sejii wal faanaan hawaasa dararaa jira.
Maal godhe?
Manas seenanii faadha dargaggeeyyiisumaa jiranii tureedhaan jechuudha. Kanaafu rakkoo cimaatu jira. Nama bilaashumatti nama tumaa jiranii uleedhaan galgala mana nama cabsanii jiru. Banaa jiranii nama cabsaniitti galgala ga'aas akka booda magaalaa keessa deemuu hin danda'amu. Jira hojjetaa mootummaa kan tumanii har'aas ambulaansiidhaan har'aa rukkutiisanii jira. Maqaan isaa Jamaal Ibrahim Jaama barsiisaadha.
Eenyuutu akka namtuma?
Makalaakayaa tufan nama tumuu jira. Raayyaa ittisa biyyaa kana kana nama godhu jiru jechuudha.
Maan taatan jedhanii?
Sababa isaan beekni nuti galgala wanni galaa mana galaa keessaa gara wanni jaanii. Naddee adda addaa ijoollee cimaa jiruu rawwatee jirti. Kana fa'aa dhoorkuudhaaf jecha fa'aa. Kanaaf ijoollee dararaa jiranii jechuudha.
Halkan seenanii tumanii jettu guyyaa sadii walitti dhaansanii jettee yoomi fi yoomi?
Guyyaa sadii wal faana guyyaa sadii. Hanga guyyaa har'aatti nama lafaa yaa'ee cimtu. Egaas poolisii Oromiyaa wajjin dhukaasaa ture.
Eenyu feen tolte dhukaase?
Poolisii Oromiyaatii fi Makalaakayaa.
Eessatti?
Magaalaa Cinaaqseen keessatti.
Maalirraa kaayee?
Poolisii tokko tumanii qawwee irraa fuudhanii tumanii miidhaa guddaa irraan ga'an.
Poolisii maqaan eenyu?
Poolisii Habiib jedhamu. Habiib.
Habiib eenyu?
Habiib Usmaan.
Habiib Usmaan jedhamaa jette. Maan ta'ee jedhanii tumaniitti?
Uumaa firrumaa isumaa karaa poolisaa biyya deemu jiru karaa irra qabanii akka ayyaa'ibaa tuman qawwee irraa fuudhanii. Kan irratti itti dhufaasanii qawwee isaanii irraa fuudhanii jiranii jechuudha. Faan biraa ba'anii galgala waan akkanaa kana dalaganii.
Namni ati galgal hin tumanii jette keessa waan fakkeenya waan mirkanaa waan argite.
Barsiisaa Jamaal Ibroo. Barsiisaadha. Inni kun hospitaala jira jechuudha. Haroo lammaa eegana gara ambulaansiin geessanii.
Hospitaal kam?
Hospitaal Harar.
Kaanoo?
Kaanis buufata fayyaa Cinaaqseen jira. Ijoolleen biraatan tuman baay'eedhanii jiru. Kan warra maqaa isaanii ani hangamatti hin beekne. Ijoollee baay'eedha garuu akkaan infoormeeshinii qabutti kan tuman ta'ee baay'ee miidhaa irra ga'ee ijoolleen ciisaa jirtu jechuudha.
Guyya sadii jettee isanum aanum keessan kan qof keessa moo aanaa dhibeellee keessa rakkoon akkanaa jira akka ati dhageettutti.
Baharar biyya kana guututti waan akkanaatti deemu jira.
Akka ati jettutti makalaakee uummata kan nama tumuu jira yookaan ammoo mancabsee nama seenuu jira akka jettutti.
Amma tumanii waliin fakkaatu inumaatu lijuu poolisii huccuu makalaakee uffatee.
Maal jedhanii namtumaan fakkeenyaaf waan ati dhageetti?
Deema gara magaalaa keessaa jennee ibsichaadhaa fi uleedhaan sitti eegalan waan biraatti akka waliin jira isaan jiran jiru.
Cinaaqsiniin tun lafa gam guddoo nama gamikkee jiraatseeta.
Nama baay'eedha nama kuma dhibba tokkoo fi Jadi nak kumpul dibuat aku di demi si ragai yang gak makabu.
Kumpul dibuat aku di demi. Ganda kamu kahkan fakir nafkesan, namun anani jatuh ni ganda target fakirsa.
Ganda dua tak ke dua lama magala dua sajian kena kamna sajian uka izati.
Ganda sajian uka izat tawana kena kanar gujirate. Jadi nam tu maju tuh guia mula guia jira guia dirkaya.
Guia jira guia kambi dechang guia kambi dechang.
Kambi nagam fagati kambi warana thate tuh nagam jenaksenir rafagati magalum kaya jertu agam fagati.
Kilometer lama.
Magali rasa kilometer lama fagati. Yoru fan malin, fan fakir na. Makina mana fan mau Milan, fan mau kamp, fan dia argi tuan.
Gelgelan Milan.
Oh, file argi teh wajar itu.
Argi sendiri.
Har argi bahar rakin nak na hidu ke jiran je teh fakir na.
Awujai lakukan hadi jira. Ramaya kasi, arsa kasi. Anak bayi kasi. Kadu jira cubil bilan jule opini rol kapan. Zata kerai kerai. Zata kebun sekeri tinggi zata kebun.
Itu si biaya kuno lakukan mau warani kuno kilometer lama. Macam nak sini rafagat teh jiran je teh. Nanu moromia kaisa mo es.
Moromia kaisa. Ganga kitun ganga. Asu tu dia tu. Tu mau bunyi ni tu. Tu mau kumit cuma ni. Kalau nama berzizah tu. Kacelot terlalu zani. Takkan arah dah berzani tu.
Bulcinsati matani.
Dijelas dengan makna mario jengkar najani. Mega yo anggam mati falasa wana kerre.
Enut je. Jadi cum bulcinsafi. Makala kita tu lihat mario thaya je dani. Tanya lagi te.
Dengan makna tiap zaman sani amatani mario tulan illa angga. Saya pun tinggal cuba kebut.
Itu gak faham aja nu ya amatan.
Itu gak faham makanya kan?
Enu tiap amat.
Bulcins anak jelasan.
Enfa fakir naf nama amat kunin. Ana kagudina mau ana enfa.
An ana Jamal Musa, Aid David, agan agennya ana jelasan. Mama juga fa. Wajib turunnya tu juga agan butu.
Maria caturan rakutan.
Maria caturan ini fali sajalah enggak mau ni tak tahu ni para jadi ramakan guan tak tahu ni mungkin zangjir tu.
Me bina ndubi sujuru le rakwa kana thana wa makana kana na temujira rakwa na thar gujir tumani anache na kishan kaisati
magala gutu kaisati nani akasumati ule dani garibuwa magala kaisati reba jira kha mai makala kia ba umani magala kaisati mena matuma juro kunjeku gudanmo warana hapa gutu kaniti ule da farta kabatani Magalah kayu demani saat kecik nama magalah kayu demu hunda ulai dan cahagajiran.
Si anak ni argite fakir naf ufir anam teh.
Ani ada amak karjim di tempat je kerarat ya tuan jebe. Jadi kerarat jani itu canu dua jenah dan. Nampi hunjinu agul lale nampi jenah zamanah kerarat oriajira ulai dan nama ufisla jiran iya tu.
Aha saat ini susah tak am?
Saat okorat.
Galgal saat ok. Warung kuna faham mandu bet.
Warrukun afan amara tismi tu bata afan tigre tismi tu bata afan somalile warri hason nijre
warni sigafa tamam fakena
gali sarar rajali sarumar rajali jan afwan ne makina way sarar jabru demuti sarar rajala umuti jan sarumar rajala wana ichiti way jiru fakada weita
wan kan guya haga marget wanin kun dubintun wagiyomi akkan aguya haga marget wan kan
Ada juga sebiji untuk menjadi sejajar itu ada polisi sehingga sokolai tu mana jiran iya tu.
Ia mengguyan sahaja kunen.
Ada di alat tanu untuk menjadi sejajar.
Anak jenak sen kaisa tu anak kena raga ujir tu.
Arbu jirra, tawa mujirra.
Aja dan sahabul cote sen seni gafan na sen kudus galat hefar dah iya wanar Maria role ni jette Maria sun gafan na.
Aiyah galat semua.
Aiyah. Wan jira tu ti jenak sen ini matang kena figur mautum mati lekul kulle facu jenet ini. Bulca anak jenak sen obo Jamal Musa itana sa obo Tahir Daud Falle ar marikhe solani jadani huam marikhe solani tana arga cundan denne bulco arga cundan den tatulle bulcaan godin harga bahah obo malaku fanta walgai fin fin najra jadi tatulle odefanno tan ammat tingkabu wanam nami himat kana ammat odefanno tunna nimbane ingul kulle fadana jadi
hello
obo malaku
Agad.
Kamu ulang tafayu ma?
Negara terapi.
Sora magang kaya VOA Washington. Isi rabil bela fan romo.
Aisyah.
La ana jenak sen kanat jol le bil bil le alkan guia sadi jalk abani arda khalif guia ingat da waranat tu mana nama riay nama duduk anu jira nama duduk ujirani man nama capsani senani saat itu kujalk abani magal ke siau nintatu jadani nama duduk anu jirani jadani arda le bulcinsi ana bulcot makalakaya wali nukana motis biya wali mariatani tin marisum mani rakaganing ben Ana jar so ana chenaksin godin ararge baha hisat rakin nakana gugurda kana jira jadani guyasa di jalqabetini rakwa kana tani matani wan bulchinsi kesa wan kubqabqaba
lati wana kasi kana kubantabu
eh
ani waltaji duma wayu maranga kana fi finfinne waltaji kaba federala wajini
eh
waltaji kana finfinne jira garo mo re fanno ku yagu yan fa jira
aha
ore fanno ku ni amamati menna kamne gabasi na goda mingiro wana rana
fa saati to ko jal kabe na mi magal ke se demun onni seri bay fanjira magal ke sin demina jedani te wonni seri ba galgal
kayer fama ka jinje
injir wanti san kub kabdan
magala kesa
eh
amma magala kesa kayer fama ka jinjiru
hmm
maybe ga amma saati amma kana saati amma na bin tunak kin madayo jira
eh
bilbilu danda ko kulesu danda khalati na kesa kenna sinjir
aha
magala kam kesa tu nan nak kabar bari so tu mirka taba
agalgal agbari te akferde mu
danda akuma si ka jilali
eh
dangar bakka walitti buunsi qabala man giddu jin sindrani
eh
bakka sanatti qofa inniyu garatinis warri garati achi tikani garanaas kee garanaati tee giddu sanamo walitti qofa kanjiran namni meesha qabate socchoon ka isayyu tana civilin qeesa tira garamu deemu danda socchoon danda namni meesha qabate socchoon sindraatu walitti buunsa kanu mamme kanjiru khallatti jin kanarran kanaretti
eh
mirgi nama socchoon nama orkan ko koyin jiru wanna daw jiraate mo gurbugeese
dan samaan habbo malaku guddoos galate fadda wanni namije chu jira mo gal galuma magaalum keessa fakkeenaf namii tokkana kaardi bitachu deemu jir qawumti yidurat nadii tani deemi magaal keessa saati tanatti ne yamani jedani jira jira wa
lak wan gabaas na kazi yani amma ma tin ko gurbugeese tana
ayi dan saaye me gabaas
yo fam na kazi jiru wan kasta e mo jiraate namni kam yu saadi gremi ho socho mirga qaba
eh
namni kamiyu yakay rawote ko fa yakara wotu satin raga ta sama dan gafa man kana fetti dibawun kabdu ge sha ta tun kabdu so tun kabdu wanti je damu sinojjetu kana kase kan yunta ka den tin jira ni kallati kara kan andar be sinjo wanni mo ka batama tiro jira ta kulkulle su den daji
dan sayya ta len kulkulle faddo walti da chana cin duba ta bomalako gudos galata fa da wal gai kai jira ta
haye sora Kopisaf galato minjeda kadaga jirta radio sagale america saganta fanu romoti
saganta kenya tumuru dura odunar kattafen dubbisa misensonni warana united states adi niger kibagamadya kesatti enna warana united states if niger nanno to atajirani thalella rawotamen du kabron lamammo madaniru ipswalta jaja united states kan africa rabaye kajeruttiltun biye michu kabro rata etokos ajje famera biye kamera akata egaru wanti be kamenjiru alella magala galmamotum manager ra fagenye kilometra dibala marat rawotame sanaf ittigafata makafudatenjiru odonken kanu
dageffatoota keenyaa gara xumura sagantaa keenyaatti dhiyaataa jirra wallee dhuma daagin mokonnin yookaan kiilolee kanaanin nagaatti isiniin jedha wallee sanaa booda sagantaa afaan amaaraatti itti fufa.
Me vale de pena Utano no jine oro mi chapango Anori na nale oro mi te adikoi Añiko romo oro me ambeya ku Romo oro me ambeyo Walin kodena Walin jepena Walin kodena Walin jepena Bene, la fogi bel matu, non mi desambene.